Studio Kalangu ketini da yamde jet imintaji sapu ejoy woni ko wittori kibaru jimoda fulfulte. Endere kwe kibaru jimede mbi endia maudan topi tu endade pertama mobuza region tawa. Kenga lumo gallu nyame mapama yade lube gere gambate ala grupo bolore. Kenga nimbie portal mangala wadi tuenda Rio gambate ala bate dumwani kombite Jido. Nani yewtere mede pindi na hande yewtana do fila mayo latingo noto nyama tuenda kali jeje no kuje tomaro jengatete. Kwa rija irte ya moda hetini be studio kalango mina Omar Hama janga todo enda kibaru jimoto e full day. Yeru nino kalirno me mbe jemma hankin e hande ndia mtopi le departama mbuza region tawa. Kwa wati mini mbe eter e hemre e chapant e jegom e tati dumdo wati bononda mawto ndir komin karofan don e badangal munfu. Ternan Fuda Ahmed e challalol noddi Madam Usaini Mariam Adamu mer mo karofan nani kowimi
ya karofan on na ari 363.5
do der korafan min tobama millimetreji hemre e laso tati e tati e kodeki cielgom kamdu tobama millimetreji hemre e laso tati e sappo e didi ci e tawade der cekantaraje den fu mawi min bawa bi noy dimma bononda ka futi miden he limude cuudi chamudi ko min biata ni woni gese dudde mawi min limi himbe wadobe lasoji nayo be gala tudu der sabongari himbe wadobe keme dido e go der market himbe laso dido kam en dubbe gala tudu dum woni ko mi wawi halande on joni mi do fayi tama to nokkuje mun naygon kam en du mawi yettore Allah wala yonki ki juwi
cette des dames puisque il y a quatre villages des dames qui sont aussi inondés. Dieu merci, on a pris ici des personnes vigilantes.
Kenga nder gallu meden nyame bi en komarsabe e hoytinonobe hana wallobe nimbe kulle burto nder duanyino ni vitebe den transiteur be ngadi kawral kwatatabe lube de mabba ma gam batte alla e groupe bolore dun doni gam hokkano ma den dan du woni mangazaji dogu nyebe den nder leddi meden Niger bi en groupe bolore odoni singa kana dubu junaji didi e keme jetati e nogay e didi to enda dun doni be tawa fawari joni nder company mawdi nder suudu duniyaaru latiidi do enda golli doje dun do bolore du no anda do enda deni wadi kampani jimu fu koreji mum waddata do enda dun ko sabi be ngadi kabbe do murtere mabbe Musa Hassan nani ko wi bandi
kampani mo bolore ni hano waldere non ko jo gineji der leede men balebe do ko darata fi jahangal to be tawra e saru suuji keme didi e chapande joy dibi golli ditta der leede chapande nay e jeego o ibe tawra e nokkuje mawde to konteneruji hano resete kandi sappo e jeego to be ketta hano luma ko mabbe do kan woni chaka mabbe he gomnati nane bi en kampaniji mawdi gondi do jonde ko e mabbe to loydi duniyaru no wada dubi chapande joy ko boloreni no wada golle mun fere feregi der leydi men Nigerdi gollel chakitingal kan woni dekol jungo na tungol chaka gomnati leydi men Niger e kampani on do filla hano gollal magasin suduan orima kanani go e lewru avril itane ujinare e keme jenay e chapande jo e didi wuro no wi e boulagne bilancour ngorko mawdo non di leydi france 25 bouloreni kan woni hano horejo walderedi mo kampani on indira kanko hawji do canal plus sudu tele mo leydi france imo hawji kanko do hawji nyibdi lawol gongon no nyibe hano kotonu paraku fa yotto do der gallu nyemay novembre bittido cour d'appel mo kotonu o darni hano nyibdi di bolore wonno wada hano fodu natudo chaka mako e bi leydi bene goddo company ko filla nyibdi
fanyalande hande ne wala bi enda wuroji kewdi poti awi bande awrende yadai der nokkuje gom gawri dindo yehonoi bako heba nokkuje gon do enda bi en wadi ko torri awa tirdini sarusi kawji do filla demal morezion doso nani ko wi bandimin ona Dauda Hassan doso bako be ko janidu do enda labi bi etedo adam dantani Wuroji ujunere e kemi jeedidi din fuu aawi nokkuje laatiɗe cakitiɗe aure kan woni soɓɓirde duci doso département Loga e Boboy. Nokkuje ɗe cakiti aawi nder lewru juillet. Ngonga non waɗi ko torri awatirnde kan woni babatti puɗɗuɗi wakkati ndemri ɗi. Nokkuje anduɗe e bonanda babatti ɗin on ɗum min koƴani ɗum laawol Allah e safareji. Amma bajon no woodi ko woni no torra baka babatti wala hen ko nyamata awatirnde ndi. Miɗen ɗon gatta safareji nder région Dosso. Le duuɓi cakitiɗi ɗi nomin godi gilɗi bonnoji gawri ko min tokkiti e cawrol nder département mo Falmey. Ɗo yaade jeɗɗire warore no woodi nokkuje burtinoje gawri keyri ley lewru uttundu far hedde hoore huɗo nani fa ministre kajuɗo filla arzuko Hassan Baraje Moussa no tawa illu nder jeɗɗire wittide ɗe nder région mo Agadez gaɗande o yano département mo Bilwa. Bilma o yehi jaado to kange woni no wasse ton kenga du kanko ministre on o waɗana ɗo enda de ley département mo Arlita yaade nokkuje golle juuɗe wonno waɗe. Gungu mamadantani noddi e calelol préfet mo département biyeteɗo Alatam mo Gaskia. Nani ko wi
ministre on juurake ɓaade to guineji fina tawaji wonno wonne hano kange. O hokki bawɗe hunduko makko dow ko darata hano himɓe tawaɓe ton nder golle ɗe. O wi o wala hoolare toɓe tawa nder fi golle maɓɓe ɗe heko darata denaku maɓɓe. Min gi'ay laabi joɗɗinaɗi dow ko darata golle fina tawaji ɗi e fa hankasen dow ko darata denaku maɓɓe.
Gaɗa muɗum ni fahanden kanko ministre goto o ni kawjuɗo filla arzuko o waɗi jahangal to enda ɗum to kange wonno wasse to endan jaado gam batte Allah e ndarode golle arzuko ɗe noyɗe gonɗe jaara e laabi ɗi e woni kanuɗi hoƴede. Gaɗa dilluduno makko noon secrétaire kawjuɗo filla syndicat Basolo Njamdi e fawari joni yewtidi ɗo enda bandimi mbiyeteɗo Moussa Mamman. Nani ko wi
bon le constat sur le terrain est un peu amer
anke ni ko yehi o tawoyi dar nokkuje de wela wonbe no lota kange de gala no lotirade no labi lamu biiri amma to amin hana gacce mabbe non dum gacce gomnati gan kam hani tawe wakkati fu no wattani be hitere no ekkintina be du no haniri be gollira de gonga miden kebida majala e tawabe dar nokkure de himbe meri na ardibe hubere de irnobe goni be gollira ni no wadda majala cellal bandu hakki fukkingo anka ni majalaji din no duudi gam nokkure to himbe wadobe himbe ujunaji dido na nayo tawete de diam wala loktorore filla mun kay to wade majala heppata denne gomnati no hani ƴeewo kujje de fu bani de wawa nyibi loktorore non wi'a goddo yaha singo clinique mum ko watta himbe be baato be nyawi e keba to be nyawto
a créé au moins des centres de santé même si c'est privé.
Hande subaka o woni ko ministre kawjiɗo do filla sukaɓe ummatore heyre garɗo do inde mo biyeteɗe Issoufou Sadou omo ardake ɗo enda maɓɓitol golle hawrinde laso e gowaɓa ɗo endam fedde ummatore heyre nde alsilamagal ɗo endam. Hanuni ɗum ɗo ni dartana do filla yidde alsilamagal ɗo enda nder leydi meɗen Niger mana duni jande no yayata waɗe ɗo enda jande andal e kompintinol do filla yewtereji ɗo enda alsilamagal nder leydi meɗen Niger. Madame Aïssa Awadi no tawa nder waldere alsilamagal rewɓe ɗo enda. Nani ko wi bandimi biyeteɗo Lawratu Ibrahim Gato.
Le thème de cette année s'intitule autour de l'islam.
Hitane hikade ko min gatti yeso kan woni dina alsilamagal ande e pama golle mum gandeni tewama no alsilamagal woni no hojire hana nonnon hana makka kamin gatti yeso kan woni jonde jam denaku e jehol yeso hebe jehol yeso do hetta ko deni hana jonde jam e denaku heba rafi hakkilo fukkingo der leede duniyaru dun do de tewama alsilamagal woni no no alsilamagal hojira hana nonnon de labi sori adina on heno lilado sallallahu alaihi wasallama jangini dudal famanaydum min gidi min pantina himbe labi alsilamagal jonde jam e jehol yeso kam widi
c'est le vecteur de la paix c'est le vecteur de développement de toute société.
Horejo fedde duniyaru hawjinde filla jande e fina tawa horejo mum biteedo enda Irina Bokova wari hande le leddi meɗen Niger. Hande la saratu ni jida natata chaka mako e horejo minisiribe mo leddi meɗen Niger biyeteɗo Birji Rafini. Kanko Irana ɗo enda Bokova imo tawa ɗo enda hore ardi fedde nde illumbi en joyi lewru men November duɓi ujunayi ɗiɗi e jeenayi. Gaɗa muɗum duni fawari joni o yeƴƴita o ardina ɗo enda nokkure nde kasin duɓi ujunaji ɗiɗi e tati. Nde nayi kam mbi'e nder leyɗi Europe kanko non woni debbo latiɗo ɗo enda fuɗɗam ardade nokkure nde. E mbiyen ni ɗo enda do filla jido car ɗum waɗi Rio leydi Brésil noon ni hano ardiɗo ɗum jaɗo naane mbi'en tawaɗo do inde leydi meɗen Niger Ahmed Gomar neɗɗo noon anndaɗo nder leydi meɗen Niger do filla ko mbiten jiito neɗɗo noon kaga mbi'en ɗo enda jama ko heɓama dow makko wakkatino pottal natuno caka makko e ɓi leydi américain mbi'eteɗo Nicolas Del Pololo. Ɗum ɗo ni ɗum ko waddi ɗo enda fottande ɗen waɗi ɗo enda bandimi biyeteɗo Habibu Garba yewtidi e biyeteɗo Suleiman en Hanci heɓa famtina nimɓe noyi ɗum warri to enda Rio ton nimɓe ƴowa e kumpa.
ɓe puɗɗiri durwo goo no wooɗiri neɗɗo meɗen hakkillo mum no fukki miɗen koolimo du amma nder ir durwoji ɗi e fijoji ɗi e bandum leydi fuu lilde tana ɓurɗo wawde eɗen tawda du he leyɗe mawɗe ɓoyɗe no lilde himɓe mumen nder ir fijoji ɗi e bandum gaɗa min taji nayi neɗɗo leydi amérique o heɓi jalorgal dow neɗɗo meɗen ndenne o waɗi bawɗe makko fuu gam nde en daari segonduji seɗɗa kori e wakkati darnaɗo on kaden ekkitaki ki leyɗe hano États-Unis waɗanta himɓe mum ɓe lildata enen en ngala sembe waɗande ki himɓe meɗen.
oɗon kettini kibaruji meɗen fulfulde en powtan seɗɗa fande men wartude e yewtere meɗen pindinol kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
nanni yewtere meɗen pindinol dartana ana kombi'en ɗo endan fedde hawjinde filla maayo leydi meɗen Niger andinino nimɓe nder jeɗɗire wittinde nde ko bononna ndiyam no waɗan ɗoenda hano ɗum woni filla ñaama nokkuje noon ni bene Nigeria e leydi meɗen Niger e hoore mum ɗo enda ni leydi meɗen Niger mbi'en ndiyam maayo ngon waɗi bononda mawɗo hano ko darta ɗo enda mbi'en nokkuje to maaro wattete e kali jeje ɗum woni ko awatirdi wattete Nafisa Adama Sirfodu ni joɗaki yeyi ɗo enda yewtidoyi e nimɓe latiɓe ɓe bononda o waɗani nani koɓe mbi
illa laso e jeegom e lewru juillet nokkuji amin ɗe maawi wala komin gaɗa min mbawa jooɗi du wuuro ndenne tilay min ngar nder kaliji ɗi min ndaara komin mbawi waɗude ndiyam ni nder majji météo du wi'i ko goɗɗam no gaɗa ndeɗam wari ɗam mawan nokkuje ɗen kaden ɗume min mbawi wala garowo walla min du nder maayo meɗen ngo gariri maayo naabi'en paggel maayo taasiri loopal en fuu no tawe nder maggu komin giɗi woni ɓi leydi fuu ɓi leydi watta junngo heɓa ko woni no sukkago itte go ilira no woɗiri to himɓe jooɗo mbiya sa e gomnati gam ko wonno waɗa ɗum no yurmini sanne himɓe daane maayo goo gonno keɓa ko ñamniri na ko ñawtiri dekiraɓe mum'en na sukaɓe mum'en ndenne to nokkuje ɗe maawi musere amin joni miɗen he tilmade maaro nde ɓeydake seɗɗa sai min puɗɗa dogade ko andano ni woni diyele ƴiwoje nder kogol agrimete ɗe ni garta no maawo nokkuji amin ɗe diyele maayo noon tokkiroje calɗi maayo gon gara fa ɗo wala dabare gon fuu nde min gaɗi he allah ni min wakkili hannden palaji gom no goodi ɗi min aaway gam metowo wi'i ndiyam mawɗan gom no gaɗa min annda du no ɗan wardoyta he
madalla sakiraɓe latiɓe warɓe miñal hettini kibaruji amin fulfulde ɗo wonto kibaruji ɗin tili mi yettan Ali Ñalli he Umma Umaru min Omar Hamma Diati joni mi yoppita e biyeteɗo Gungu Mamadantani wadda kibaruji muɗum e hawsankore.